Nakinu chiwawa za mubuzima kana shinguru mutima wagukunda nukungwe wagukunda nukungwe